ngane niyayinto ebhayi. Yeah, hey, exup neta big Steve song cliffing kipe bongo trolla by zone. Yeah, pela since go speed chief bitches kibe la ma sofa smosh spete nabo freaky thingy magic this long sama color squad puffing on a sticky yiki thick benches imuso kwe maluta lung shayo kwe scoops a cups of bed. Ungchavis agishong says Nami, zokushaya kwesigubu sikagabs of faith. Senze, sikusabalele ekuseni.
Sabalele ekuseni. Wenze! Sikusabalele ekuseni. Sikusabalele ekuseni. Sikusabalele ekuseni.
Basoswa ngathi kasha kanti sekulethi swapa noma yini intwani yeka nomi ace skena ngasemuva mabasivalela amagate manje kwalo lova sebangishayela amafleti ngapha ngishaye ngesikidi ngisitholele isistey kamza umbese ngesitedi ngathi sokuqalekulele
wezen
Awusifikile sifikile maskozi two piece dickies topa ngesibote kusuk ni GT ungezi ngeyitori ngiphethwe ibhabi ngisho unodoli Josie my Josie city of glory kwampilo wayibhori kwansimbi yayigobi imicimbi yayigcobi sikusikisa isitofu clinical bosi sitilila ingozi asibonge injabulo yasikhashana lo mhlaba uzobhubha kungekudala ngiyayibonga injabulo nabangani bami that's why ngafunda esibhayi Neta big Steve song cliffing kipe bongo trolla by zone. Yeah, pela since go speed chief bitches kibe la ma sofa smosh spete nabo freaky thingy magic this long sama color squad puffing on a sticky yiki thick benches imuso kwe maluta lung shayo kwe scoops a cups of bed ungchavis agnishong says Nami, zokushaya kwesigubu sikagabs of faith. Senze, sikusabalele ekuseni.
Basoswa ngathi kasha kanti sekulethi swapa noma yini intwani yeka nomi ace skena ngasemuva mabasivalela amagate manje kwalo lova sebangishayela amafleti ngapha ngishaye ngesikidi ngisitholele isistey kamza umblese ngesitedi ngathi sokuqala ekuleni.
Sure, then I go back door, ngivusabalele ngiphathe ibhola efitini yami ngathi ngumkhelele isinja sami ngiphusha ngazo ngicela siphumelele siphopha amashampagne isifuna ukwasi sikelele then I go back door, ngivusabalele ngiphathe ibhola efitini yami ngathi ngumkhelele isinja sami ngiphusha ngazo ngicela siphumelele siphopha amashampagne isifuna ukwasi sikelela ngivusabalele isikole unkosi nkosi nkosi sikelela ngivusabalele Kolo kosi 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 sigelela Kufuka balele Sure Kufuka balele Tanko, Sanghem
Inkinga suge se kata leskup se sfage sozi I baseline nga yizwe sfube Sofage libuge skole ni nga kishi sine degree nondwe Iyehla gamnande mkode Ihlanyisa magenge kone Igcwalise ingane esofeni Ungafunga siyezele mone Sivusabalele ekuseni Lento sifake zozweni Sivusabalele ekuseni Vele senzele moneni Sivusabalele ekuseni Lento sifake zozweni Sivusabalele ekuseni Vele senzele moneni